Rex sanaysindahan admadahaga arrakaga wacan kama oon baxan.